waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
dowladda victoria ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku doonayso inay ku dumiso qaar ka mid a guryaha dowladda ee xaafadda noored melbourne oo qaar badan oo soomaaliya iyo afrikaan kale ay degan yihiin. guryaha dowladda ee dabney merow public housing ayaa intooda badan waxaa la dhisay 60 sano ka hor. qaybta guryaha ee la dumin doono kuwa cusubna laga dhisi doono booskooda ayaa ah kuwa gaagaaban ee 3 ama 4 dabaqa oo jaranjarada lagu fuulo. wasiirka guryaha ee victoria martin foley oo uu weheliyo xildhibaanka laga soo doorto essendon danny pearson ayaa kaga dhawaaqay dib u dhiska guryahan isla goobta guryahaasi ay ku yaalaan maalinta talaadada ahayd. wasiirka ayaa sheegay in dowladdu $30 million ku bixin doonto mashruucan dib loogu dhisayo guryahaas duqoobay. guryahani ma aha sida ugu fiicnayd ee guryaha dowladda laga rabay inay noqdaan. markii u horreysay ee aan halkan imid intaan wasiirka noqday waxaa igu soo wareejiyey danny pearson oo ah xildhibaanka essendon, waxna iskama bedelin laga soo bilaabo markii u horreysay oo aan imaado halkan anoo shaqaale caadiya ah. guryaha la burburinayo ayaa ah 22 dhismayaal ah oo ah kuwa gaagaaban, isagoo wasiirku sheegay in looga dan leeyahay in la kordhiyo tirada guryaha fiican oo raqiiska oo dadku baahida u qabaan. wasiirka ayaa intaa ku daray in dowladdu dib u dhiska guryahan ay la kaashan doonto shirkada gaar loo leeyahay. wasiirka ayaa sheegay in laga bilaabo bisha soo socota ee oktoobar in la bilaabi doono wadatashi lala yeesho dadka degan guryahaas iyo weliba golaha deegaanka xaafadda. qaybta koowaad waxaan ku dhawaaqaynaa $30 million oo ah wejiga hore oo dib u dhiska guryahan dowladda, waxaana taas qayb ka ah oo markiiba aanu bilaabaynaa howlo loo baahan yahay in dib loogu dhiso guryahan. oktoobarna waxaanu la tashan doonaa dhammaan bulshada iyo golaha deegaanka xaafadda iyo weliba dadka guryaha degan laftigooda. wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dadka degan guryaha dowladda ay dhibaatooyin ka badan kuwa shacabka guud ay haystaan.
public housing tenants are disproportionately represented in lots of bad measures, unemployment,
dadka degan guryaha dowladda waxaa aad ugu badan arrimo ay ka mid yihiin shaqo la'aanta, inay caawimaad dowladda ku tiirsan yihiin, rabshadaha qoyska, iyo dhibaatooyinka haysta xagga waxbarashada iyo shaqada. wasiirka ayaa sheegay in dadka la dejin doono meelo kale inta uu socdo dhismaha guryaha cusub, wuxuuna ballan qaaday in markii dhismaha guryaha cusub ay dhammaadaan in qof kasta oo hadda degan guryahaasi dib loogu soo celin doono gurina laga siin doono. wasiirka ayaa ku dheeraaday sharaxaadda sababta ay u go'aansadeen in la dumiyo guryahaas, isagoo sheegay in dadka degan ay dhibaato ku qabeen.
frankly it was questionable whether it was ever decent public housing when it was even first built in terms of the concrete.
guryahani ma aha kuwa la saan qaadi kara qarniga 20-aad, run ahaantiina weligood mayba ahayn guryo fiican xataa waqtigii la dhisay. ma aha guryo leh wixii guryo looga baahnaa, ma laha lifti, ma laha hawaqaad fiican. dhibaato ayay ku qabaan dadka da'da iyo kuwa naafadaahi.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au/xariijin soomaali.